I've never been loved deep like this.
It's the kids, baby.
Love down is equate.
Na wona mwisho wetu na mipaka, na yona future yetu inavofata, na yona picha yetu inavonganga.
Love down is equate.
Kila nkimuomba Mola,
Mola
ni juu yako, ila ndo vile nkiongea na Mola huwa
zawadi za thamani sikuizi sikupi tena, ahadi za chumbani mpenzi stimizi vyema. Yeah, ni kipi chema umenibebea mtoto, lakini sikubebi vyema, unadhani sikupendi tena, au labda nishakutema unalani unitaki tena.
Mana fanya vitu flani vinakuacha kwa dilema, sijui ndo kuwaje au labda ndo nyangema.
Labda unaona malaya ukizani sikupendi tena.
Love is equate. Na wona mwisho wetu na mipaka, na yona future yetu inavofata, na yona picha yetu inavonganga.
Love down is equate.
Kila nkimuomba Mola,
Mola
ni juu yako, ila ndo vile nkiongea na Mola huwa ni siri yangu.
Natamani shida hata uzijue, ili hata kwenye njaa usizingue. Yakiletwa mabalaa tu yatue, ili wenye vidiba yao viwaue. Na jinsi niko vitani na sina hata wipo, na fight for my love and I fight for my freedom. Ni wewe tu na mziki ndo mnafanya niwe hivyo, kujitoa muanga, mimi sio mtu wa matatizo. Think about it, nimechange mpaka behavior. Think about me, kuna madawa kulevya. You think wangapi wamekufa kwa uteja?
Don't you think you're lucky,
mpaka leo hujanipoteza.
Love is equate. Na wona mwisho wetu na mipaka, na yona future yetu inavofata, na yona picha yetu inavonganga.
Love down is equate.
Na wona mwisho wetu na mipaka, na yona future yetu inavofata, na yona picha yetu inavonganga.
Love down is equate.